bwe yayagala omuntu yawaayo omwana we. Lw'okusobya kwange Yesu yaleka ebitiibwa bye, ate alina musango ku lwange yafuna omusango, ate alina kibi ku lwange yafuuka omubi. Obubi n'okusobya kwange byonna nabyetikka, nayingira entaana nze mbeere mulamu. Musaayi gwa Yesu gwamponya bwe yafa n'azuukira.
Mujje tuyimbe era tutende tusinze omutonzi, olunaku lwe luno mujje tutende twebaze Katonda. Galokoka tuyimuse era tujaguze obulokozi buse.
Mujje
tuyimbe era tutende tusinze omutonzi, olunaku lwe luno mujje tuyimbe twebaze Katonda. Galokoka tuyimuse era tujaguze obulokozi buse.
Nandigenze wasinga tekwali kusasira, omusango gwali gunsinze nga nina kuzikirira. Omusaayi gwa Yesu gwamponya omuliro, kulw'omusaayi gwa Yesu nanazibwa. Ddala bwentyo n'entukula, kulw'emiggo gya Yesu omutango ne guvaawo. Tekukyantiisa empeera y'ekibi kwali kufa gye ndi, Yesu n'abikyusa. Tambula ndi wa ddembe, okufa tekukyantiisa empeera y'ekibi kwali kufa gye ndi, Yesu n'abikyusa.
Mujje tuyimbe era tutende tusinze omutonzi, olunaku lwe luno mujje tutende twebaze Katonda. Galokoka tuyimuse era tujaguze obulokozi buse.
Mujje
tuyimbe era tutende tusinze omutonzi, olunaku lwe luno mujje tuyimbe twebaze Katonda. Galokoka tuyimuse era tujaguze obulokozi buse.
Magombe gali mu nze, omubi anaakola ki nga Yesu atuula mu nze? Katonda wa Isirayiri ye musumba wange.
Katikolokoka tutambule tugende tusinze, omusana gutuuse omulokozi wali. Baguka tutende Katonda waffe. Sinze Yesu yawangula magombe nange nampanguza. Zika sinze Yesu yawangula magombe nange nampanguza. Zika sinze.